Select play.
Boy, it's the beast. Hey, you know I stay on the drive. This is fire. But go there with one of us if we lie. Check it.
Angithi sifuna impilo e-top manje sifuna lamasheleni. Sifuna ukubamba i-news manje sifuna ukubamba isekeni. Sifuna ukubamba imoto enkulu sikwantshe namathekeni. Kodwa manje wena ulokhu ulele endleleni. Sifuna ukuzenzela manje sifuna ukungathembeni. Sifuna ukwazi ukubuka sihleke masibona ama-enemy. Sifuna ushaye inamba engena ihlale kahle endlebeni. Kodwa manje wena ulokhu ulele endleleni. Except every day, all day, sabantu abahlanganisi bazama bahluleke ukusididisa laba kwabanisi. Ungazositshela ngamavila nama wannabes. We tryna be successful, I show you that we gonna be. See I'm relaxed, fana ngathi ngifake i-hair conditioner. Just gathering fans until I hook up an air conditioner. Fela ubista kagcwali, that's what you tell your listeners. Give zama ukhanda imali nama ghetto prisoners. Sure, son, kubeka ulokhu uchitha isikhathi. Kodwa ungasikhaleli mase usincenga sesincisha ukhathi. Angithi nibhizi niyabhekheja ngama-minibus. Lokhu nisibruketa mase nilahlela ama-skinny sucks. Kodwa kunasimoko vele thina sazi isipani kuphela. Nithinisabulala iswega thina sikhanda isimeka. Sonke siveza amazinyo hhayi ngoba sithanda ukuhleka. Ingoba silindele ukuluma noma inini masihlaaniphelatop manje sifuna lamasheleni. Sifuna ukubamba i-news manje asifuna ukubamba isekeni. Sifuna ukubamba imoto enkulu sikwantshe namathekeni. Kodwa manje wena ulokhu ulele endleleni. Sifuna ukuzenzela manje sifuna ukungathembeni. Sifuna ukwazi ukubuka sihleke masibona ama-enemy. Sifuna ushaye inamba engena ihlale kahle endlebeni. Kodwa manje wena ulokhu ulele endleleni.
Mina ngifuna i-oledi lirisaye likhululekile. Yikho noma befilizisa ngizolokhu ngiqhubekile. Khahlela zonke iy'capa kuzogcina kuvulekile. Nina nidedrima kakhulu niphaphame senitubekile. Athi ngidlule kunini izinto zami zingimele. Blaze ngifuna ukuthi mhlanga nentwana ikwazi ukugibisela. Funa omaqosha basabe ngisho ukusifikela. Manje niyasiphazamisa manje lokhu nisivimbele. What's the matter dog, why don't you wanna see me fly? Ufuna ukungibona ngihudula ibhima noma i-GTI. Nami ngifuna ukushaya ikapa ngiphathe u-sweetie pie. I wanna pay for my little sister to go to CTI. Yazi ngigcwele ngawe kanti uzobona nini. Inkinga ukuthi masebenza wena uphola kini. All you really need is patience, njengomtholampilo. And after that you go and stack paper.
Angizofuna impilo-top manje sifuna lamasheleni. Sifuna ukubamba i-news manje sifuna ukubamba isekeni. Sifuna ukubamba imoto enkulu sikwantshe namathekeni. Kodwa manje wena ulokhu ulele endleleni. Sifuna ukuzenzela manje sifuna ukungathembeni. Sifuna ukwazi ukubuka sihleke masibona ama-enemy. Sifuna ushaye inamba engena ihlale kahle endlebeni. Kodwa manje wena ulokhu ulele endleleni.
Yep. I hope you got the message. Yeah, look the message in my fire. We on the ground. On. Select play. On. It's GM Cash. On. Who beast, you know? On. Ish. Wait a second. Wait a second.